Have you been number Messenema? Emmanuel. And your Coca-Cola, Sanya, Balasim McBlair, don't go and never be Jomas, Mogro Nambuna, Minamia Yide, Apetola Fair, Affirme. Because I bear David Yeglon, Yamanpo, Minamia Yide, Apetola Fair, Affirme. Emania, the fair other case, then you bear one no, oh, Miaudi, Chow Apetola Fair, Affirme, oh. As of Jessia, near Hohola, the old Athesia, she was somewhat took a cage or chaffer. A madamanyaula, Ole, Gay, a jole, Lemdula, Magbefiencia, a ye, Alemiele, O Domatoa de Wotuji, Beke, Macomobe, Yachi Anni, K, Hosiole Mia Silla, Wolabuki, Nami. Eye emegbe le kura gbezame la mia ye jilem soson la me. Eye emegbe ne apetolon la le kosira gbesi gbona ha ake. Eye emegbe shatakwa ache gome le nkeke adelia ji. Eye tani amesi uwa dodode mokeke kokogula. Mie le mokpomna eyi yinwe ji anyong do wawo le shatakwa. Le afima la mie wwa eyi yivivi ma wawo tokbe ngundo kokoko. Amekala ame swak bo kakakawo. Eya do ye mie kwa ame atengwa kwa ame. De abe, mebube, nye te unkona ame akbe, e wode eme, bobuyi. Yake enwen mula, lefesi vayi mela, me susube emye kwa abe ame akbe, adren kwe, nanenene matokwe. E enye tefe ade, si yo tan, kake nofe galifumbe, watengu anotitrenu, ple, zikwisi o ame watengu adokeke ayida, ke alemye nile mokbom na esia. Eye jijombe mekpo mia novi ngutu o sofo kede wole kwame. Nyematengu adro nkuwe pankoji le afi o. Dokbe delala, novi ngutu hums kle novi ngonu hums wenge ma no anyide afi matututu kle evie suwe u. Jijomi be nye kowu. Dokbe delala. Amebu buo novi ngutu o Pat, novi ngutu Dalton kle o. O sokbo ale bebe novi ngutu Billie. Eye mekpo novi ngutu Collins ano eye vende vayi. Ble, oh, anya nu se sa da pomo vie be wa yo kata ka ke jile nya chom so po be nya pom mi le ape to la pe ape me fien sia aman ku ta be vie sia no vie tu le vie no ni de magbe nya ti sia be wa no be dum da blim ne ni bona nya la sia ge chali e jo chi na mbe me po wo ple no vie tu ne li le afisia fien sia e via wo ha e sia nya e ye ku ku la bible a fa sia nya nu si And of you to Welch, Fifilaco, man on good Samu, McPowo, and no Anide, McBeda, Azon. Bible of Yanian and Simua Foculavie, Vieco, Minai, Elede, de Abene, will a tip of a fledgy som, and ne, Nia Yuen in them. Gake, de Comies and Elemiado Cure, Be de Omahi, Le Dopesia Clay, Le Eisiamela, Atemu, I know the Comedie Be. Niakbloha, Hamala, Ado Nusi, Masusu Lagbo, Ado Go, Gomesese, Libo, Lechitrenopon, Lenusi, Nye Le Christo, Yesu Melagbo. Ke, Ado Yila, Masusu Nabe, Mawu Nyakboblonye, Nuyade Nguto, Eke Mekwe Sebe, Ado Yila, Noke Ngutu Bele. Bena, Nufafia Gakbo, Esi Angusa, Enye Nane Fumedisi, Le Tokhe Na Hamala.
Now, preaching,
Azon ma ou nyak boklon le anouvan wola re ade o yi, ak pou le van nyala epe fobou boute, gake nou fe fia da amede nou si ou nye le titre nopo nou pe dope. Eye mye ten ou le, hose kboge titoutou bede vasede esi nye nye nou si nye nye le titre nopo nou la ou.
Now, if the United States of this fair land You're sent me over to Russia as an ambassador. As on
to anyba nui siaji domdo de Russia. Abe dukosi ape tefe nola ene le Russia la. Ekema na wo domdo de Russia le sianula. Musa si wokata nye dukopufuwa woto la demegbenam.
My word is just the
Nye
same as the United States.
If I have been recognized as an ambassador.
And then if God has sent us to be
Ke ekeman mawu domi be nyanye fetefo no laula musa si okata le tifo musa kata mawu nyela efe dola okata klefe musa kata anotike de nyafe nyawu magbe nenye be nyenye amesio odonwie betasi tola sio odode amawu
God has to honor the word.
Elebe mauna debu nyalangu. Elabena enwe debu enwena. Musianu si na blala anyibanchila nyalama blele tifu.
Musianu si
na tula anyibanchila nyala batuile tifu.
I give unto thee the
keys of the kingdom. Eye, matos jadufola fe safiwo anau. O, ngbedodoga katokbe esi wo nahamala.
And I am after the other day.
Kemele. Emegbenyi tosiva yila. Miadometo gedeo. Mabube. Wole afisi yang disi abe. Wadro to esi memele. Agbagbajem. Lenge monu blue. Se la jibe ma de ngu te ga si ma kwa kude jifu ngu la gome. Nye mele di keke nane ke gbede le gwa de keme. Si amyade agrona mbe ma ugrona ye wo o. Ma kho eji ase ne e ga nye be nye me kwe le ngong la ume o ha. Ma ga jibe ma kho no vi ngutu ma fe nye jise kokoko. Ma matengwa no anyi takle bibla de deko. Yake ha, ma kwe sebe de oma hi deko no vingu tula se e gome badale mwade nu. Bena atengwa nyebe deko. Wo chaka le eme vie ke koko kola. Ma ga kwa eji asebe e e nye no vingu ngutu. Eye, ne nana li si le bibim le nye chimala. Eye, ma kwa mwabe esya ma glem di le nye. Pesi wo avavala me o. Bena, nye ma ngolobe mokbede nu si to nyi to kwa sirak bengundi. Ano abe kosira deka ene o.
It has done something to me that's revolutionized my life.
E wona ne nam si tronye agbebubwe. Nye, nye me le vovom o. Ku fe vovom kuya deke, nye ame le menye o. Ku me do vovom kura o. Eye, man no engu nami, ne nye se e gomeko. Aso de oma hi ne de wolebe mi awon metoto be nyanya esia ela bena monu ade kemeli be wade egome o.
You cannot find words because it doesn't lay in the English.
Matengwa kponya gbe o ela bena wo mele English nyajigbale me. Alo nyajigbale bubu ade keme o ela bena enye mavo mavo me. Eto si va yi meli o. Tosi gbona meliu nwa kata nye fifie yiko eye menyebe nye lama konwi eye gapoko de kato fifie jila nye lama mako tututu eye gapoko bubu jila lama ga konwi ake enye fifie yida gasia game nyikuya metona o enye nguti fafaji anyima pe naneko. Eye, nufu adeke matengwa nwanyi o. Mufafa adeke matengwa nwanyi o. Dolele adeke matengwa nwanyi o. Nane ke meli atengu agere jifo nyigba machi o. Kene goma kwa kwa suasinye be. Mele esi aglomula esike. Dohi masu asinye hafi o. Nenye be masu asinye ola. Eke ma medogbe rabe mauna tuekem. Gakene goma kwa kwa suasinye. Eye wonye be demau demo be wakom ye be makpo nanela. Mafia asi be tifu gbanto. Eye ekem la mekwese be amedeka le bibla me. Sipe unko enye mekwese be paul ye. Eye woko yi tifu etonlia. Eye ne etia anyi bebe le tifu gbanto la. Aleke pe tifu etonlia ma anno. Me woya be, me tenfun, to eun, le pe yui ene son me o. Eglo be, ye me nyane, ye le ngouti la me, alo ye do le ngouti la me o. Kakle apostolo gama, me nye be, mama efe, efe, efe do ofe o. Alo be, ma je akbaba be, niya wo, miya do kiwa be, nusi wo nye ene o. Dake, ma tengu, akblon kbede eun be, ye me nyane, me no ngouti la me, alo, me togo le, ngouti la me o. Nde kakwe nye be, enye nufa vako, abe alesi me le miya kbom ene. Ke menonya biam sedokwi nye kude enguda ne de mava yi. Eye makpo aliliko suyade sile akbasam yina nye bogbo. Eye makblombe novi ngutuple novi nyon wade vayina da ema enge chali gle neli. Ema enge novi ngutuple novi nyon uspensa. Ole ye ye mle afima numa bulatame namda.
If my eyes is in the grave, a decaying.
Ne nye nku le yodo me khele fafam le nyinyom. La, ne nye towo me gale afisya asena neke ula. Eye, ne nye fukata fia aye wodem amatime ohalatime alo le anyigba me nye susude de pe nketewo nye ahoho pe agbepio kukende ekema alake noge malato amati wube manye gbogbo adesi ano abasam aye numa no fudem nam alake gbegbe mati be magblon be efo anovi ntu pat o jijo mu nto be magpo efo anovi ntu neville alake gbegbe mati be magpo wo yake me susu be enyo ena ne ke meli macho po nui o ha nu adeke meli macho fo nui o ha enyinyo azufufu de tie alake matengu agblon be efo anovi ntu pat efo anovi ntu neville alo bubua wo hi Charlie.
But now I know that that's wrong.
Yake azo menyabe melenene ma o. Ela bana wo ngulo di le ngulo o me. Esi ke gblo mele be ma chitre da ngu o. Ela bana ne wo gba agbado si nye anyi gbaji tola. Bubu le mi asi le mi ala lam hoho.
Another tabernacle.
Agbado bubu si si nku o to nuyo susuda de ntete ole na wogba agbado sinye anigbaji tola mutila adele esi alebe matengu akanu afonu.
And now it comes to me just now that Moses had been dead in an unmarked grave for 800 years.
O mede jesie pe yodo o anope alafa enyi ye elisa yide jifo pe alafa aton dongo dake lenguti totro tola jila wokpo wowo nonu fom kple yesu
esi
samuel ku anope eton yu aton teti mebe eye endo fe ajeto ma yueve la ke e chomo anyi e globe de ne blem evo wonye wenye sol wongu to hafi e globe e labena mekpo ma uwo trosbola wonye mikuya mekpo ma uwo le do dom gbona ke sol me ten kwe hade o eye wo globe aleke efe nono mele duenam ebe ediku eye awuflaya le apotane ebe eya inye Samuel nyagblodila yueva nkunyeme afishia ke medibe miadeje sibe Samuel mabuna nekele epe amenye ngu o ekpotonye nyagblodila ekblena sol tututu nusikbo na jojoge le mfoke.
So you see, death does not
kem mikuya uma dia mi foto kem abe ale simie fa avi do ahehe ke fa koni le yo doto na o de ko dolina de pe sinye mia no fe e dia mi to te fe ade yi nu ka enye fo hoho ne me gano agbe ga fuko de ka de jila mano agbe agbo ama fe wi ade vi gede wo mano agbe agbo ama fe aton vi gede wo.
Age is nothing.
We
just set your for a purpose
de ta,
to do something.
Be enyo azon fidata gede si wo bobo no afisia do mo nyakpola de wo lewo do me kope vi aden alowi adren wo atengu agbon churube enyo nuka metengu wo no vingu tubranam nini miavio nye wo nusije be miawo de wo mahi papa titi aden no anyide afisia agblobe enyo me tuku nye agble me wo esi nye me gloma u nyakpo u yake e wo nusi tututu ma u do ede wo be na wola.
Speaking to an old doctor yesterday, one of my doctor friend's buddies, 80-something years old.
Mano nufumna doctor titiade etosivayi. Honye doctor o domotodeka evelianye. Eko peblanyi kleji vowu. Eye esrondia le hamia me afisia fiensia. Ke eya nonu hamvie viede eta eye. Meyi ebo eye kasi amede asin fufu mene kula epe mukle ebo adegbe mozozo ade si bogo ano pekede wo si le Colorado lanam nuto mamke meda adele ega kongse heda le susume eye meglobe dokita peneni esi ele dowom eglobe to esime nele nunu eye le menyekela meglobe kesi gedela ebe meno dowom ato nye tasi adam meto anye akpabla kplo la dade nye sochi meto anye asi mekplo ji la de asi azo afo eye megblo be eno tohuswe la pe gonsom za ga feme pre wo asi mekadila ano eten kpo be yakede afia de afisi tomele de vie so ya de dum le alo fule vino ade dum le le tepe eye megblo be enya dokita mekho sebe le mama pali fosia godo si le kuku ple makuma kudo mala maudo tepe di na dokita si o subona na matogwi adati o do nkuchi ne eye wote asi afifa fame blu 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 edo epe asi gble woda globe na novi mutu mekpomo be anone na ma le anyigba si agodo la maudro ahonu amefe luhu nsi wonye la ale meto jijeme popo fe ngomlo kuku isiane zigede la eno betem to vivitime le bagble wome le san eno apapachem be yakpede amiadengu dewo ha meho peni de ka ho ha de eta o yake medefu megblo be Yesu gblo le ngonglo o mebe wa yira ame si o le nubla ni kpom na ame wo la ela bena wa we wa kpo nubla ni na eye enye nya tefe eye fie sia la mi ti be ni atu ha ma la le nso so eto sia o me na ma u demo de aleke nu ka ji wa kpo nu si mi enye ni le ego me cheke le paulo fe agbale la fe tagba to ajie le leta si o ngro na efeso to o me eye mi ato ta eto gba to o le mi afon so so eto si o gbona la me atepo ato ta de ka fie de ka na mi atenui Siesia, kudak be ple, kosidak be sigbona undi, efeso tau tagbato.
Now, as we study together, I'd like to say this.
Azo si miele nusromu de tula madibe, magblonya siya bena. Efeso tau pe akbale siya, sode nubabla hukwa me Yoshua, mu pepepe. Efeso tau Efeso tau pe akbale. Aso mi don kuji, lefa mebe nye tradye to miyapwe nfafia gola, mi tue kemiko, ne miyadoji ato mi sen. Ati miya vila, nina miya bia eya mabe wakpede miyangu, le esime miya bobo miyapwe tau.
Lord, we are approaching the holy and sacred writ.
Afeto, nye le ketemde wo ngonglo kokwe jaje langu, wonye elike wu jifu kle anyikba kata, elabena miyekle le nyasya, si wo yobe bibla la me, bena jifu kle anyikba nu avayi, ke nye nyawo madafu kbo o.
Then upon this solemn hour,
ekemale gafu foji anyi siaji esime vanya gloti aji siensia le amesiwo wo vuflela nkume kuma kwasi lolo siwo no anyi de official fiensia be wala mokoko swede siade siwa tengu aleko bene wakude kekelima si bona langu nabe wasogbo fiensia tro Alebe, koseto de siade si le afisya la nakpo epe chitre nofwe. Eye, ame de siade si mefa katede gansi ame kade ola. Na vli, na fiadufo la me yiji apetok. Eye, wafufo la basede esi mechola la na fufo ane. Ne vamejuru apetok.
We are reading in here where all
Yele eklem le, eme afisye, bibla si ame lina ame ntofo gomede de o. Mau, gade mobe nye wo subola, alo subola bubwade ke na tepo, ana wang tope gomedede, nan, nyala o. Nina miya khle esia, eye miya kwa ejiseko alesi unglo esia yi.
And especially we shepherds of
Eye vevye to mi aleha wo fe klola wo, mi klola si wo afa fufu bede ka le anyibachi anyibachi, le afi makle miya pe aleha wo. Eye miya chitre de afeto yesu nkume, eye miya kpo, jijime ma wava, paulo to, ple petro to, ple luka to, ple marco, ple matio, ple wakadan to, eye miya kpo wadrofo nwo, le afima kple wofo hatuto wo. Mawu wetrobe ma tengu ato aboyonu minyon ewo atade wo afonu esime mata ava dokibobo toye. Ato nye asio atade wo afokwa silachi ahaglobe afeto towowo wonye.
Oh God.
Oh Mawu yomiye ye ple wo bogbo ple wo lolo ple wo nyonyo. Eye, nabe miyawo abe ale siye hakpala ade gblo le le ha ade me fe gede ova ye ne be alevi lolua si le kukum. Wobu kwa sila ma apuwe fe usa akpo. Vasada esime ma ufe kame si wofle lakata nakpo dede. Eye maga wonufon azon o.
And ever since by faith I saw
eye to esime to khoseme me po to sisisia si do to wo abiwo mala lolo si dem la zuhana eye vasere esimaku.
Then in a nobler, sweeter song he goes on to say
eke majiha viviwu eye ji gblo bena Majiwo amadamu sofaha ne nye adesi kokona la zikpo le yodome. Alela yodome tengu le aviwo wofo deke dadi le kume o. Jujofo ko wonye alo bedofe afisi nubekble siyana do magble magble le. Namia kpo siya churu fye siya apeto emmenako. Ale siye wotwe nami lenye la mei. Na gomo se se mi, eye da mi apeto de mi apwe, do tefe, alebe mi atemu asubo le, mi tepe wawo me vasere esimena va, mi epia esiale yesu mkwa me, eye de epe dolata. Amen.
Now,
azo efe se to upe akbale abe alesi, megblo fifi la enela me, le nye nuk popo nula, enye agbele gato o dumeto de kalen babla ye yame. Ek plomi dade, afisi Calvin tonye nye tra yi aloje de kachi eye Aminius tonye nye yide aloje bubuji le. Gake fese tofe agbele, ehe wokle efe lavakpe, he dahame ade chitre nofe. Aso me tso, wokpode ngwe na Yosua. Ne, nye deje siye la, poklo Israel to Egypte, eye, dofwe etoye le wopwe mozo son la men. Dofwe deka enye jojo le Egypte, dofwe si kpledo enye beji, eye, dofwe si ga kpledo enye kanan.
Now, Canaan does not represent the age of the
azo kanan mele millennium fe agbono yila tefe o de ko wole jidula fe agbono yila tefe jidulu mu do yi elabena le kanan la wo wunu tojonu e khoduo ke ku mele millennium menoge o geke nu bu bosi wo wo enye ehe afia toto to khosama ve emegbe wo kho mose jise ejo le egypte koko ewa wo esie wo yi le tolile kola ple vosale vila tel piachi eye ple alesie wo gede anyi gbosi ngbe wo dona wo lachi.
Now what is the land promised?
Aso nu ka nye anyigba singbe wo dona nu babla ye yeme pe khoseto. Ngbe do dola nye gbogbokokwi. En la bena afa mele nkeke mamle awu me. Joel ave blavevo enyi. Bena matro nye gbogbo akode ngutila o katanchi. Nya pe ngutu vio kle nya pe nyonu vio akblangadi. Eye kode nye kru vio kle nye kosi vio chila. Matro nye gbogbo akodo eye wakblangadi. Mananu kunuo na dode chifongu. Eye le anibanchila jolilikpo ple jujoba blakoto zamu pe alili.
And Peter said on the day of Pentecost,
ke Petro glo le Pentecost nke kiachi esime o tia pe nu ke khnia ke le ma unya glom la bana ni trole mi ape chi o me ni adoma amesiame. Eye mi akho nonro le Yesu Kristo pe nkome khna mi ape nu fo fe keke fe keke ato ake. Adejidada kukwa wakatanda Did you know that Joshua said,
Go,
Azo, Mbesi Odona Israel, Enye, Mauna Abraham, Mbedodo Nigma, Singe, Palestinia, Eye, Wolebe, Wasu Opa Domeninu Tegbetegbe, Eye, Wano, Anibasia Chida. Azo, Woto, Rufre, Eto, Le Esime Opona, then Bedodo Nigma Siachi, Azo Milan Kuda Emu, Koram de Bibo, Line, Len Babla Huame. Azo ezia aba ale simeglo ene na sode susu si wonye miatowo efe dewoji o ni nazareti towo dometo adewo mawu fe hamen klebu bwao nigana ezia na de abimianwu ke bom ile nkude enwue eye ile nkude kpode nwawo ngu mila nkude enwu na miakpobe de dofo de sia de mesode enu pepepe o maha dofo eto eno o pe mozo so lawo eye dofo eto eno le mozo so sia hanu ela bena o to afiana ni to fosame esimie ko apoto yesu kristo ji se ke gble ejite ni gbadi dogo eye emegbe wo ko mi anu ti to epe ko podi me leti to mi apo nu fo me eye pilgrims ni etrosu mo so la o kula amajiro le ema vumba mi le anyi gbade ti duade si bona alo singbe odo
so did Israel in the wilderness sojourners no place to rest. Ke
Israel ha wole gbeji amajiro te fere ke me li wa jujo o wo no mo som sane samegbe le toli ni kola yome ke mreba o va do gbedodo ni gbala chi afisi wo no afi me ko se to fana e va ti asi gbabe yenge nu fo ola e me gbe wo ma ne da to ti me ti lele le ti me to vula me eye alo ti lele le ti me to nyala me bom esi me o ko apeto yesu kristo jise ale esi woto afiane to ko se me vola e tro su go me kola ke o nti fa fa pa ple ma wu to kristo me wo ni ro ele yesu kristo fa nko me he kule de mo so so la me ni se me ya de mo so so la me e ke ma e tro su a me tro ple mo so la e le fa mo chi tro ta nu ka gbo gbedodo si ma wu wo
Israel had not yet
Israel mekhong gbedodo la hade o yake wo no wo pe mozo so la chi eye be nge ma fo ta fla che mi se eme ati mai mi nazaret ne ple ko kwe nge nge mozo la wo ple bubwa wo mi da fule en la bena Israel esi me wo vado te fe sinye kades banea Esime nkuta la oje ngo yi he globe anyi gbala nyonguto ke wo domoto ado otro bofa globe ni atengu akwe wo la bona wo do glifu kla tula kple bubwa wo ke yosu akle kalia ko gbeji globe na yesu te globe mi ahwe ela bona le ale si wo de asinya wo te de agbala no fo kokota wo ko amanu bo fe fe do vejise afia toto kple kokwe wo wo eye wo ma gaten so yi ngo wu ema o
and listen that whole game do to
bona jiji ma bibola kata trole gbechi gake ame eve wo yire ngbedodo nyigbala ji ke trok bokle gbedodo ji bana anyigba nwi nto wonye eye mi yesu te globana mi akwe la bana maupe ngbedodo wonye eye le esia te pebe dukola na so yingo akho gbogoko kwe la afonu kula adeye yewo akho maupe nse gbogoko kwe pe amenyonyoro jesiwo nwonkuo nukunu wo wodo sesele lame bena agba yewo ƒe nufiafia ƒe kɔnyinyi ke nu ke dzɔ ɖe etsi wotsrɔ le anyigba la tsi ele teƒe gake xɔsetɔwo Caleb kple Yosua hawo nɔ klalo wawe yina deng betoto la me wo zoyingo gede anyigbalaji kho anyigbala aye wo no anyigbalaji abe wo fe domenyinyi ene ke mi senade afia toto kokwe wawo chi gbogbede o mina mi zoyi gbogbokwe fe nyonro gbo nigana mi asade apoto yesu ji koseji esi wo nyonro mi o nigana mi atote elabana eklo mi anuti to nuvo fe agbeme ke azon mi elepe plimbe mi akho mi afa jitreno fe yina gbogbokwe fe nyonro ngbedo dola gbo elabana petro blo le petekos nke ke achipena elabana ngbedo dola nge mi akle mi aziwo to ble amasiola atoke ama alesinu apoto mia maula ayo eyata efesola afisia tamide titre nofe abe yoshua ene nya dejesi be yoshua emegbe esi wototo yi anyigbala chi ekho anyigbala fola aso ema anyigbala efraim le afisia manase le afisia eye amasiola le afisia gad le afisia Benjamin, Afisia, Emma, Anibala. Kemi Degesi. Oh, Deko Esia Namia Petro Leto. Hebridima o Dometo, the Sia de Dadala. Esima won the Dima o Chimula, Eglot, the Fola to Le Epecula Leme. Afisi, Wavana no Powole, Langbedo Donibalachi. Oh, Enyan so strong cande. Nenye de mi atemu akede emechi toti toko. Musi aho gafufu, de gafufu wochi. Berekane mi awo mi afe kamela wa sokbevola. Achirombe mava eye matong leti blibo deka alo efe. Ano eji tututuko. Inle nkude esi me wama o. Idada ma o dometo de siade. Esi wodo afabe Ephraim. Le esi me wono kulem la. E dede epe titre nofe le sepe si efe afo o. Le amime nene maketututu wonye na wodometo de siade le afisi wono eye Yoshua manya esia o gakele gbogbora mmete esi gbogbokwe la kure le esime wodong gbedodo nyigba ji vola so amede siade pe gbedodo la ne pepepe abe ale si gbogbokwe dongbe kure efe chichi nguta hoho bene ale si ema wudo amiado de khamiamme le kule le fe veve se sa mai oh wonya nu sa sa o ya do yi asima ka mi ala ngem le go do ke ya ma fe yo ma ti ti te ke no apeto yesu ji khom no sa samba na gbo ko ko fe ngbo do do la nye nu va va na mi ko abe ale si wonye na pentecoste ene ale si gbegbe wonge ke fa aji le kule le fe veve se sa o te Yake esi wo chiwo la, ke chiwo de, wo pe chitre no fe le ma wo fia du fe la me la, eke ma gbo kwa kwe, do de hame ame, de wo apostolo, de wo nyakbondi la wo, de wo nufia la wo, de wo kula la wo, de wo nyanyu glon la wo. Ale, wo ton na le, eme afima, adeye ye dodo, adeye ye fo goma dede, si jeje, nunya, Doyo yo kwen nana, nuku nufu mwazi gede wu. Afisi gama lale. Azon esi anye taroji nu sita mele esi a womdo. Kami aji akbakba kukukube ya kwa mabubu fe jokweji ano. Evola, niga wanene ma o. Matengu a deblikle le Ephraim fe jokweji. Nenye be, nenye manase o. Ele na wobe na kwa womu nope le Kristo me. Akwe le titre nope ni. Oh, et de toke vivi, ne mye vado eme le afima. Ale si ema ou da, ame de kade jame ame be, wado adeyeye. Ame bu bula, aso wo si ami si kede be, elebe mi katam ya do adeyeye. E si ame le tefe ou, elebe na mi katam ya we, bede me lebe mi ya we ou. Ou kata ome wong de ka ou, ame de siade no, ame de siade, woto anibala na. Keme le bagboda memete. Eye amede siade. Matengwa tongo ngula. Afsia esia mi pepe pepe na. Eto wo do tefe si jena wo be wano. De titre no fenu. Ale siye wo ngebe. To afa evea wo. Na no tola fe ego si. Kle keme. Ale si. Wo dada wo do afe ele wo pe chigbe. Kle ale si. Wo chebe. tefe de siya de nano. Ke asone ebe de eme vola. Eme me fia be evoto apawo wome. Ken o. Ele be nagano apawo woji kukoko de. Anyigma asibi de de siya de. Siji e chitre do la ta.
So see, Canaan did not represent the
great heaven. Kanan medoli difo gala o elabena enye afawo kple hunyahunyawo kple amewuwo kple afawowo kple bubuawo gake edoli esia bena elebe wanye azonli deblibo afimae hamela le anyi chem le egbe le azoli mame demienya be miape agbenono goha atemu afo amabubu fugbe be makpodoyoyowa Wo agbenyi manomano le mia kosetowo fe nufo mafumafu atemu awo hamasia na che anyibezie ke le fondron ke ke achila ya batro nyangu de diswe de sia de ta o mia globe aso la la tie no vingu tu branam enyo esia nyanya tefe ni bua nkpo Joshua esie oto to akede anyibala chifola maunne ngododo bana ni bua nkpo be wawo afa afa pe yi blibo de ka Esi ma bu amede kaha o. Esi de kaha ma ho abji o. Esi abibla lama no wo si. Alo amenyila. Alo abibla nuha o. Amen. Ma u blobe. Anyibala nye tou. Tayi na wa afa. Mibipo. Be wa wa afa le afa. Kwe yi la kata. Evo atito gaji de te meli o. Amere keme le abji hoge o. Eye wa wu amorito kwe hitito o. Gake amereke me no wo dome si ho api le wo dome to adeke me vase de esime nufonke de asada la me o. Eye esime ahan to Babilonia to mape awuple sika koma. Dato e glade asada me la ko la ke le nufonke wo bu amewi aden. Joshua glabe, mitote, mitote, mila lavye. Naname yijinwe o Naname yijinwe la ati o Yelankeke adrefen titi doge Maudongbe nami be Naneke meli awo fomi o Miapa futo aje anyide miapa fawonu Naname yijinwe la afisia o Naname yijinwe la afisia ode Elabena miyeko amakuku yade Simulon afi Nafin tu Israel vio wonye Evo woku
Why did they die? Innocent man, because one man stepped out of the line.
Nukata me madifon naku. Elabena amedeka dole flila me.
See reason this needs to be
taught. Iposu susita welebe wafia nusia.
The church.
Hamela dole flime. Edo de flime kple mau fanya. Edo de flime kple mau. Eye wo do de flime kple wone o. Asojo jwe blibo twe. Le ngudodo me. Le ama okata nkume avo mau. Let's see, I'm at the cafe. Awu. Ke wona ne sima chebewa wo tala. Ede amewi ade sofe akbeda. Mabube amewi ade. De wo awu ha. Mo kosebe amewi ade nge amesi woku.
Joshua called, said there's something
Joshua yok blobena. Nanne me yejinyi o. Ma udongbe. Ke nanne me yejinyi o. Nemye kwa dole la ova mi ankume. Eye wame ten kwa dole yo wola. Ehi ya be mi a yon chichi dove vye. Hayyo takpepe. Naneme yi jingye le afyade o. Ma u dongbe. Elebe ma u na le dengbe do dola mamu. Ke awe ha. Eye ale wo yon chichi do. Eye wo ti. Wo chiche nu eye. Akhan fu eme. Eye wo wu akhan. Epe fu makle nu siyanu. Ke tojo wo. Wosutowo ke blinde afima be kudochinu ene ke yosua yiji ten wo afawo ke khonu sianu esi ameade ke mebebe alokho abi o yekem be de kai hia eifiade eifiade bochi rela no todrom amawo matenwa wo afale sama ni o yosua afawala kama Sinye mawupa mesia minala Si wotade mwetite nofwe Le anyikbala chi Abe efosotaw enela Rame ye ye la Kwo, kwevo No anyikbala chom No e chom dese
He needed some time So he said, son stand still
Eyan eyade Eyata e globe Re, note Eye wotote Kena gafoko Ni efe Vasere esi Wokho anyikbala
See? Now the book of Ephesians places us positioning in Christ.
What they want is Christ. Musi, wonyala anyigba kokwelachi, nyawala, woma damide anyigba kokwelachi, oh, kakede gbogbokokwe me.
Now let us read just the word.
Azomi nami aklenya de kako, akpo ale sigbegbe hamala deblibo.
Paulo,
Yesu Kristo, pe apostolo to mawu pelolonu me.
Oh,
melon osia.
God made him an apostle.
Mawu we wonye apostolo ama maganda keme da sidechi o chikola ade keme doye de afia de ke gake mawu we he we wonye apostolo
Paul an apostle of Jesus Christ by the way
Paulo Yesu Kristo fe apostolo to mawu fe lolonu me na ame kokwe o ame si o muti o ko si o le efeso plena fo se to le Yesu Kristo me
what how he addresses this This is
not to the
unbelievers. This is not to the unbelievers.
This
is not to the unbelievers. This is not to the unbelievers.
This is not to the unbelievers. This is not Ella bana tokbobo de kame wonyro mi kata de utila de kame aleke wonyro mi kple nuka gbogbo kokwe menye kple nyonyro letima o mi kristo fo hameto kebun to gebe o gebe o ngonglo jesika de ka tokbobo de kachi menye to asinana de kachi To agbala ngonglo de kaji o menye to tiwu de kaji o gabun to gbogbo de kaji wonro mi kata de nguti la de kame nya pe to menyi anyi gban si mawu na mi be nya no agbala echi singe gbogbo kokwi
The Holy Spirit.
Unless it na yuda towela. A talk bog 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 na miawo ha. Talk bog bog de kame wong romi kata de ngutila de kame.
You get it?
Mi
Now he's talking to the
na bog bog me kanani to Israel. Bog bog me Israel. Si ho anyigbala zueto. Oh, de jime chomi be. Nye chole e jim defe ayo
And remember, they had to eat manna.
Mau dola opendo dusi to tipo vasere esi. Woto tolado anyibalachi. Eye esi woto tolado anyibalachi vola manna jajanu to. Woti kengazo. Eye woto anyibalachi pe bli kohola. Azo. Ifia esimie gagne fitiwo asola ifia esimie galenya nyela fa no titi matola chrom o bene melebe mia gagne fitiwo o eye wafwa siti manami eye wano nya fomde mia nube mia ba hamia me o azo esimie su kristo to va va si o tiblibo la nye sogbe adu lansesien azo nye sogbe azo adu nanegbo nenema oglo nye sogbe asenane si deto revivi la gome
Oh,
ye gede emesireka, eye oh, wo gle tokekia mepe gomadrangi meke. Eglobe, azon esimye vado esia mela, mele esia glom do de mi. Mengena amesio jole egypte lali, oh, mengena amesio gakwato le mozo soma, oh, ke bonguna amesio lengbedo do nyibanchi, si wo hongbedo do la. Amene nye kokokokokwe la fengbedo do. Oh, the Timele Mia Chomber, Mila Anibalaji Omaha, Le Akpasia Azon, Hele Bricola Doom, Hele Mauven Kako Doom, Eye Gomes, Simacola Sumia Sea, Miafet Bomas Suma Fokan, Sotakataka, Nyena Amesi, Wunya Latitutu, Nyena Amesi, Wunya Latitutu, Nyena Afisi Yemiela Latitutu. Nyenya nusianu to engututu. Nyenya amesi jimye kose. Eye mye kade chibena atengu ale nusi. Mye tode esilamade asi titrede nkekelangu. Oh, eye nye amesi. Wawenye amesi o paulo le lenu fomuna fifia. Nido tonywe. Azɔ mi lé ŋku ɖe eŋu.
Xɔsetɔwo
le Kristo Yesu me. Azɔ mi na hame la na gbɔgblɔe. Aleke miegena ɖe Kristo me to hame aɖe me ɖoɖoa? O, to miaƒe ŋkɔ ŋɔŋlɔ ɖe agbalẽ me dzia? O, to nyɔnyrɔ xɔxɔ le ti me dzia? O. Aleke miegena ɖe Kristo me to gbɔgbɔ kɔkɔe dzi? Wonyrɔ mi katã ɖe ŋugbedodo ɖeka me ŋutila la, eye míezu gomekpɔlawo le nu sia nu si le anyigba la dzi me. Amen. O, melɔ esia. Ne nye gbeme mexe o la, anye ne mado li. Míatɔ, esime meɖo anyigba sia dzi la, ezu tɔnye. Aƒeme le fifia, mele Kana. Mebɔbɔ ɖe nu sia nu si Mawu di be yeatsɔ mu wɔe la te. Mele zɔzɔm le anyigba kɔkɔe la dzi. Nye fia la ƒe vi. Do awu ʋlaya keŋ xe sɔgbe. Medo go tso Egipte. Va keke va dro ŋugbedodo nyigba ŋtsi. Nɔ te sesiẽ le dodo kpɔ me. Metso Yɔrdan ge ɖe ŋugbedodo yayra la me. O, aleke mewɔ kpɔ esiae do gbɔgbɔ ɖeka dzi. Ale si tututu Paulo xɔ esiae. Ewɔ dɔ ɖe tsinye. Ale si tututu wowɔ dɔ ɖe eyama hã ŋtsi. Ale si tututu wowɔe ɖe dziwo. To gbɔgbɔ ɖeka dzi wonyrɔ mi katã. Menye wowu ti mi o. Awu esia ƒe vi aɖe ko ase le ame ɖokui me nyui o. Ke boŋ wonyrɔ mi ɖe eme. Wowɔ mi katã be miado ɖi aƒu tsi le gbɔgbɔ kɔkɔe la me. Emae nye ŋugbedodo la. Míaƒe Efesotɔwo. Míaƒe Yosua, esi nye gbɔgbɔ kɔkɔe. Yosua gɔme enye Yesu ɖe la. Yosua fia gbɔgbɔ kɔkɔe si ɖɔli eteƒe le gbɔgbɔmetoa me. Abe ale si wonɔ le kodzogbetoa me ene, bena eyae nye míaƒe aʋawɔla, eyae nye míaƒe kplɔla gã la. Ale si Mawu nɔ anyi kple Yosua la, nenema ke Mawu le gbɔgbɔ kɔkɔe me le miakplɔm, eye ne nu vɔ ge ɖe asaɖa la me la, gbɔgbɔ kɔkɔe biana detɔtɔ. Nu ka mele edzi yim nyuie le afi le hame sia me o. Nane meyi dzi nyuie o. O, emiate ŋu akpɔ ale si kisiviwo sɔgbɔ le miasi egbewe azɔ oa? Sɔlɔwo sɔgbɔ fũu dogo tso Biblia sukuwo kple Mawu nusɔsrɔ̃ sukuwo me. Ke dogo le yiyim le nutrogbo siawo fiam abe ale si Biblia gblɔ be woawɔ ene. Nenema ke ame siwo si xɔse mele o, siwo ma tso mia gbɔ eye ƒomedodo mele mia kpli wo dome o, etsɔ yi tsi Mawu sɔsrɔ̃ la ƒe nɔnɔme le wo si gake wogbe eƒe ŋusẽ la. Te ɖokuiwo ɖa tso ame siawo gbɔ. Womenya afi si wotso o. Womate ŋu ana nyaŋudodo aɖeke o. Mese nya si gblɔm mele la tso nɔvi ŋutsu Buff Clinton gbɔ si nye xɔnye ɖeka. Ne naneke meli si nye dzi dzidehlɔme si Mawu mewɔ o, ne nane le xexea me la, eyae nye tedzisɔ.
A mule is the lowest of all things.
Tedzisɔ enye nu si ɖi gbɔ wu nu sia nu. Enye nu menya nu si wònye o. Magate ŋu adzi eɖokui o. Tedzisɔ aɖe mate ŋu alia tedzisɔ bubu adzi vi wòanye tedzisɔ o. Etɔ vɔ. Menya afi si papa tso o. Eye menya dada hã o. Elabena enye tedzisɔ. Sue aɖe kpakple esɔnɔ aɖe. Mawu mewɔ numakpɔ gbe ɖe o. Migatsɔ nenem numada ɖe Mawu dzi o. Mawu mewɔ numakpɔ gbe ɖe o. Mawu gblɔ be nu sia nu na dzi ɖe etɔ nu. Ee, amegã. Gake tedzisɔ nye nu. Etoa nye tedzi eye enɔa nye sɔnɔ. Eya ta menya esi ke tɔ wònye o. Enye sɔ aɖe si le didim be yeanye tedzisɔ alo enye sɔ si le didim be yeanye tedzi si le didim be yeanye sɔ. Menya akpa si tɔ wònye o. Eye enye nu si nye dzi kpakplatɔ si li le xixia me. Mate ŋu aɖo ŋu sue aɖeke ɖe eŋu o. Eye nenema ame geɖewo le hamea me Womanya amasinya woto o womanya amasinya wono o ndeka siwonya enyebe wonya presbyterian to lo alo methodist to baptist to alo pentecost to alo nane womanya afisi woto o eye daji mukuya de atemu ado afada etala si bebe na jibe yado afada etai ke anotere afima awuto wupa maode yama ano nukpom atemu agloma unya nawo sade kablibo ke womanya no sade kedachi na wole godomwu alesi wonya afiva o azon ama le etefo tututu yemele agblom amama butoe o ke medibe magbonya tefanami yakem de kali si wotemu wona onye dowala nyuo o the Kowa Wado 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 Siana Nana Vasu Sumana Ude Amino Stosia Open Hatoto Suo Nagobajem Siaibe Yawa Wado Aichifo Eletefe Tejiso Oh Afon Ope Bede Muhabo Bokle Poko Lape Fiendu Be Watu Fena Maunya Slola Eye Echebe Miado Radu Siakle Adomasia Ani Nwakata Anya Dowa 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 Eye, wamao, nuka wole to womna. Jawose, de ekokokokokwecho esime ekwasia. Wawu ofo toone yame. Eye, woma nya ofo jotofo o. Nuka be yaklo. Afika esia katanto. Nuka jibe yaklo. Mokokokwe ha. Nyeme senana kecho esia mpo o. O, elebe na nye watu mito. Nyikuya, woma nya ame sinye woto o. Alo ame sinye wono ha o. Eye, elebe na no formula sia nusina wome, apu afisiane, eye apu afimane, eye apu afisiane, apu afimane, ele tefe, teji so chichila. Keke magonami, melebe na wone ne makle so, ufuwa kuwa kumtong toya o. Ya da sobade echi sire kako, ke novingutu, echo, enya nusi wome. Oh, elebe befuwa kuwa kutuwa dodo nyo. Alegbegbe wo nyo be wa globe bi do da katui o mutu anyo na wo be na le sesin ada sogba la fugbede yame nena ma wo no na kle kristo to fa fa wa kwa kwa o hallelujah ni khogwa gwa kwa kwe mi trole mi afa chio me mi adoma amasia me eye wa nyo mi de yesu kristo pa koma nena mi afa nu vo ko keke ojo Kabang to ala siko watemwi ado tigbo wojo o ma temu ati jo sapelkeli o vasere esi wa kho gogoko pe nuka mutie ninya iso to nya amasi to anye ikuya ehia ama bebe wa ti ala tefe to pele no teji so ya manya esi enye papa alo esi enye dada o ya ke nya amasi papa ko dada nye Ela bena wo jimi to ma wo fanya si wo mlo la me. Eye gbogola dro pe mi aji. Petro glo le pete ko se ke ke aji bena. Ne, mi estro chime. Eye wo nyro mi. Mi e doma ame siyame. Le Yesu Kristo pe kome. Tena mi akon fo upe keke la. Mi akon bo 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 e fan nana. Ke novi mutu. Tese ta si wo gboga chi fa fa la. Oh, mi ato. Afo gbogbo. Kasiya wo nyakbo nyala gola. Kwa gbogbo kwe. Yanane, to kamaji, enya afisi wo titre do. Ekwa ma ume doyo yo jisya. Amen. Ekwa baba yo veli ya jisya. Amen. Yanyama te jiso, konyinyi te jiso. Nyeme nyawo. Dr. Jones bula pobena. Aksimala, yiji na no sol yome. Ikuya, oh, omenye o. Enyo, makbule na o. Nye hamala, mekwa. Kade eji tututu o. Oh, novi mtu. Kake mtu kwenye nyonu si wogu boga chila. Eko kakade eji bilipole. Apeto yesu pavavamu. Kade eji be. Ye wogu kwa kwe alesi. Ko, bogbo kwa kwe nyalibe wana la. Azo yesu blobe. Nyonu si le vidole tola e. Nya wola nye subona le tosia ji. Ke yudato subona le Yerusalem. E blobe. Nyonu. Doto nyanyawo dafofoli bona eye wode azo asima fofola ati amasiwo asubo eya male gbogbo plenya tefe me wo nyanyanya tefe eye amede siadesi akhla bibla eye wa khonya de siadesi bibla gbolola ji ase eye wa wode afam chama wo chi eye wa kokoko ko de kama si wo khola ala si tutu tu wo kho esiae ple amato de kama oke si wo kho esiae mu se de kama si wo kho esime wo kho esiala Eya nya amasi epe papa kple dadanye. Enya be ye leti le Yesu Kristo ƒe fume. Woti ye tso gbɔgbɔ me. Mawu ƒe amisisi yɔ ye fu. Enya afi si wòtɔ te ɖo. Keke ɖe dzi toe. Ele Kana. Enya afi si wòtso. Nenema wòle na Kristo tɔ vavã. Yese be ɖe xɔ gbɔgbɔ kɔkɔe tso esime exɔe sia. Amen. Nɔvi ŋutsu. Nyitɔ aɖe menɔ tsitre ɖe ame kɔkɔe tsitsi aɖe si xɔ ƒe bla sieke vɔ eve gbɔ. Enɔ nu ƒom na eƒe kplɔla si xɔ ƒe bla enyi. Megblɔ be mama edzo haha ale si ko wòate ŋui. Egblɔ be agoe vinye. Megblɔ be tso keke ye ka ye ne xɔ gbɔgbɔ kɔkɔe. Egblɔ be ŋuti kɔkɔe na mawu anɔ ƒe bla de fifia si me xɔ esia. Azɔ ne ɖe wònye tedzisɔla agblɔ bena azɔ lala vie mexɔ ŋusedodo kple tsiketa esime menɔ enyo sa ɖe eye wokɔm yi ɖe hamea me eye metsɔ nye agbalẽ yie na ale o venunye womenya afi si wodzɔ tso gɔ hã o gake eya nya afi si eƒe ŋgɔgbevinyenye la tso enɔ afi ma afi wodzɔ wodzi tso ti kple gbɔgbɔme enye eye tsi to tsi lele le nyala ƒe tsi me ehia nyala. Azɔ mikpɔ ale si woyɔ ame siwo woŋlɔ esia na la na ame siwo le Kristo Yesu me. Paulo, azɔ mi ɖo ŋkutsi mele eyi geɖe xɔm gake nye mele ta sia nuwu ge o gake maɖe abla. Edze mia ŋua o ele afi si míele la gblɔm fia mi gake míete le ewɔ ge bisa ɖeka ko o. Mie hia ɣleti ɖeka alo eve ɖe esia ŋu zã sia zã atsɔ to eme ko nya ɖe nya dzi. Agbugbɔe yi ɖe ŋutinyawo me aha ɖe eme keŋ nya ɖe nya dzi eye miafia be enye nyateƒe. Azɔ mina magaxe kukui ma kabakaba. Paulo, Yesu Kristo ƒe apɔstolo to Mawu ƒe lɔlɔnu me menye ame ƒe lɔlɔnu me o. Na ame kɔkɔe siwo le eƒe so kple nyablanya na xɔsetɔwo le Kristo Yesu me. Egɔme enye woyɔ wo woɖe wo ɖe aga eye azɔ wonyrɔ wo le gbɔgbɔ kɔkɔe la me eye wole Kristo Yesu me. Mele agbalẽ sia ŋlɔm na mi nye lɔlɔ̃tɔwo. O nye susuwo yi Paulo dzi le afi ma kpli wo fifi la. O dzidzɔ ka nye si apɔstolo titi ma si tsɔ eƒe ta na wotso le afi ma. Metsitre ɖe teƒe si wotso ta nɛ le. Gake o eƒe ta le ŋutilã yeye ma nu eye womagate ŋu atsoe ake o. Eye etsitre ɖe afi ma kpakpli wo le militsi sia dzi tututu apɔstolo ma si ŋlɔ esia. Eye wògblɔ be na mi ame siwo le Kristo Yesu me to gbɔgbɔ ƒe ɖeka me wonyrɔ mi katã ɖe ŋutilã ɖeka sia me. Azɔ milé ŋku ɖe eŋu. Ame nuveve kple ŋutifafa woana mi tso Mawu mia fofo kple Aƒetɔ Yesu Kristo gbɔ. Woayra Mawu kple mia Aƒetɔ Yesu Kristo fofo ame si ke yra mi kple. Oh, ese esia Charlie. Yra mi kple gbɔgbɔme yayrawo katã menye ɖewo ko na apɔstolowo eye ɖewo na esia o ke boŋ eyra mi kple gbɔgbɔme yayrawo katã. Gbɔgbɔ kɔkɔe ma ke si tsa le pentekoste la enye gbɔgbɔ kɔkɔe ma ke si le afi sia fia sia. Gbɔgbɔ kɔkɔe ma ke si wɔ Maria do ɣli xɔxɔnu kple aɖe yeyewo ke wɔ eyiyi nyo ŋutɔ he tsɔtsi kple numawo si wowɔ enye gbɔgbɔ kɔkɔe ɖeka ma ke si le afi sia fia sia. Gbɔgbɔ kɔkɔe ɖeka ma si kplɔ Paulo le tɔdziʋu xoxoe ma dzi la esime wowɔ abe tili eye etɔ vɔ la eye ŋkeke kple zã wiene sɔŋ leti alo letivi meɖi o la eɖe ŋkukpɔ afi ma ke gbɔgbɔ vɔ le ƒutsotso ɖe sia ɖe dzi le tsotsom nyanyanya le aɖuwo ɖum kurukuruku ke ebe manyrɔ wo ɖekakpui tsitsi sia. Azɔ nye asi su tsi wo azɔ eye esime Paulo yi gɔme be yeado gbe ɖa vie la mawudɔla aɖe nye kem tsitre ɖe afi ma gblɔ bena megavɔ o Paulo Paulo megafon o.
That same Holy Ghost is here tonight. Amen. Same Spirit of God.
Gbogbo make le afisia fiensia. Mau fe gbogbo make le gbogbo me yayira mau ke mam na mi. Yira de mi a chi kple gbogbo me yayira o kata le difon to me.
Oh, mi na mi to te
mi chi bubu de kade afisia. Let you fall,
no
toe man. As on Mangele Godo, a fiadeco, oh. Cabon, let you fall, no toe man.
Your for food at the four. That the position of a believer, that if I pray up, you're praying up, the church is praying up, and we're ready for the message, and we got to assemble ourselves together as saved, called out.
Our
spirits has brought us into a heavenly atmosphere.
Oh, no bingutu. Yakoema, before yafofo. Eye mia pe ti o li ayi ji da no ti fo nu to o ma le Christo Yesu me hele sbo sbo tomna de ti le ti fo nu to o me de eno anyi de demepo a o ma no ama fu va sere esi ma fa ti jo vi a gbo be mau da na ma jo le afisia po o ti fo nu to o me le Christo Yesu me jako
blessing us with what
wo yira de mi aje pele nuka mawo me doyoyo nyanya di de fia utegao usao adeye yewo gomode de o nya si jeje tifo ya yira wo kata pele jito manya glo si yo fu pele nuti kokui di de sia de yo fu pele gbogbo nya le so somre du no nyi de tifo nto ma de tu so souvent de kaha ma nomia doma o. Cigarette yo yo de kaha o. A ou puis de kaha o. Esia de kama alo e kameha o. So souvent de kaha o. Amea de ke, me donya de ke de noviangu o. Ame siame anonu fom le lolo ple. Nous so somme. Ame siame le jipwe de ka o wome. Le tefe de ka. Eye kasia de ade di to ti fova ape ya popo se sen ene.
As blessed
as you are, spiritual blessings. Ekema gbogbogbo ate wa chade amede chi akolobe ale afeto klo esi teyide tefe tuto ade eye na wonu tuto ade ile enkure enwu abama tututu nanama mikuya ale afeto klo esi wonu tuto ade le tefe tuto ade mile enkure enwu abama nanama tututu
bless us together in all heavenly blessings and heavenly places.
Yira de mi aje kle tifo ya yira wo kata le tifo nu to me.
Ile nkudan.
Aba ale si wo tia mi. Ya wo tia ya ma. Alo e ya e tia mi. E ya e tia mi. E ka ye. Le sa si me mi kho e ya ma.
Chosen according as he has chosen us in him before.
Ame tetia. Aba ale si wo tia mi le ya ma me. So he came back from a dry name. Bena, Yanya Cocueto, Mukakama no Muto, Le Evan Kuma, Komaha Tonkowa,
in love,
Le Lolome.
When did God choose us? When did God choose you that's got the Holy Ghost?
Ekaye Mautia me. Ekaye Mautia wo, Amesi Hoko Kokoque. ekaye wotia o afi wo do keke me goma anyi to nyanya di mela ekpo wo do ngo he nya bana ele ye loke eye afi wo va do keke me goma anyi la etia o he do yesu da be wasu avulele na wonu vo be wa yo wo va avulele ple edro ki gbo va lolo gbo o Echirombe, minichi kuyade o nagano miyasi. Minebema, hati miyaga yingola, matro yimebele, mose gba, tagba kukwibla vovo adiame. Matro tuele, hati makuragbe, esi mawuwo ame, hati wawo amela, eyo edo kube, el, I, el, elehe, ela, elohim. Nyatila gomele, hebrigbeme, enye, Silile edokwi si no katana edokwi naneke mano anyi dongone o eya nyenu si katali sino anyi gbo ama silile edokwi si el ela elohim gomenye si su na edokwi si pong sa katan to ama silile edokwi si o Yake le mose ban tafe esi wowo amla egblo bana menye ya aha u ya uva u yawe yehowa esi agomede menye amasi nyenu sikatali si wonane to nyenu to me be wonye nyenu to pefi alo reyi meto alo sueto nyenu to pe sueto Muti kokwe.
Why he gave man?
Nuka mche. Ena ame. Yehowa gomenye. Ena ame be wanye mawu sweto. Elabena enye fofo mawu. Eye woso ame wo mawu sweto. Eye ata ame danye ame silile. Edo kisi azo. Elikple fe fome. Ela Elohim azo enye Yehowa Yehowa si goma enye eya amesi li kpakple efe fome azo mawo amebe wanye gadula de anyigba la katanchi ekpo jidufwe eye anyigba nye amepe jidufwe de manye ngongula eke mane pe jidufwe enye mala enye mawo de anyigba nji atengwa fonu Eye wanye nenema, atemu ade, esi agblo, eye wanye nenema.
There he is.
Oh, atima e wole, mawu, Yehowa, eya amesi li le dokwisi nino nometan, ke azon li kple epo fome, eye epe swetowo li kwa kli, ye kwe ma. Azo mi kle esia nyagede eme le kuragbe same ne mi kpo game sobo ega suso mi tivi ato ade woko na mi eye mi a mesusu be mi ado tepe ade le fisia eke mi atenwa we o le tepe si wo tre mi anu le kpo 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 si ngbe wo do na mi me esogbe
now when was we
Azo ekaye wo yo mi be nyanye mawu pe subola o ekaye wo yo o ma nevir be wanye mawu pe subola o mi ato esia wo do de tinye ma gbe na mi mi na mi ato ngongoro ade o ma ti be mi ato petro gban to ta gban ku ku bla fe eye pat na to nya de fi atawi adra ku ku yenyi eye mi ama to nya de fi atawi eton Azo mi edibe mi a do to afisia. Edibe yanya eka ye mawu yo yebe yanya Kristo to.
Oh,
melo esia. Ama manu agbede abolo de deko nwo o. Negbede nyasianya si do to mawu fen melangu. Eso gbe no vien utu nevien. Woto petro gba to tagba kukwi blave. Yem kle tagba kukwi asheke. Ple tagba kukwi blave. Mido to esia. Ke bon ple Christopho vukosi la. Abe alevi singu mokaka alo kwa toto mele o la pe vu ene. Amesi, unyadi fafan hafi odo kikia me goma anyi. Yake odide gofia le eyi yapen uwu le miata. Ekaye wodro eyamadi. Hafi odo kikia me goma anyi. Novinu to pat. Lenya de de fiat da via drekukui enyinam. Lansina kola eno anyiko eye megali o. Eye wole do dogeto aflime. Eye wajide gbegbeleme. Eye ne anyibaji nola o amasi ofan kwa o menglode akbali ame o tokike ame pe gomododo anyime o la akbola la da alesi wono anyi eye megali o eye wagavala ofe mo awo ya ame kafluge wala ame kafluge ame siya sinye konyila abe alesi sol nye la le eye si che aye te deblibo ale gbegbebe a tengu a flunuka nto gohan a Elle boboué, ne elle boboué, es sogbe, n'y a de fiata oui, et ton coupi eni, na ma renami. Eye, anyi baji no la wokata, wa, anyi baji no la wokata wa subwe, ame si open ko menglode a levi si wo wu, la fe ak banle ame, hafi wo doki ki ame gome, anyi ola. Eka ye wo dem ya pen ko wa levi la fe ak banle ame. Esime wo wu alevi la, afiye wo doki kame goma anyi, esime ma wu nye Yehowa, el, ela, Elohim, ame si li, le edo kisi. El le ko abe, diamond ko gan, ade ene, eye, ma ten wanyen nubu bwa deke o, deke le diamond siyamen la, efe nye nye wo nye de la, le nye nye siyao, si le eya mamen la, enye doyo la. Enyo, nane kemeli si wa de o. Eye nane kemeli wa yodwe o. Dake epe nye nye wo wo osia. Eye ta ake ati wa doki kame gome anyila. Esime wo nye bena. Eye ma fe dede fia gan le afila. Bena, eye ma le de la zuge. Bena, ele vavage ava zungu tila anom nye dome. Eye, wo nye bena. To epe kabi ome, nye akpo doyo yola. Ewu alevi la de efe akbale la chi afi wodo kiki ame gome anyi Eye wongolo wongko de akbale mame afi wodo kiki ame gome anyi Oh Ni doto asia Dodo di trole Nyanya di jikpom Chatea me dibe magblon Chatea trole nyanya di jikpom Eye dodo di letefe jikpom Ni ganglebe o bana tatia troll afisia pom aya nge si menye ujagbeta wo chimre nu fome wo fonye fura futata me me bakika me kle alakpatata wo chimre nu fo la wo tome wo fonye kle danye kle nye fome kata nye nu fo wala wo menye ujagbeta gake si de kat patala me trozuluku alaka wo joye emala nu kanye ema tatia Mau, afi wodo kiki ame gome anyi, siyabana, mchagbe ma, navazu luku. Azo menyebe menye luku, elabena mekodede. Aleke mewa esiae, metrokpo mekbe kekpo, be edo esiadi kokoko, to nyanyadi ji ekpo ebena, mavalonye. Ale, wubo avulele to eyangto vyaji, bena, to eyamamela, matemu ato mchagbe ji azu luku. Nazo afika mele fifia, me kodede, mele zo somle ma upa manuwa vame, nuka chie dododi kpona, chepe chie, afika woklom yina, eye afika yimele, amen, edo miyakbo, ye kwima. Azo minanya gakli yichifie, emebe le namibe miyakba kwe matitio.
According as he chose us in him
before the foundation of the world, siyami le ye mame, ati wadoki kia me gome anyi, Bena, nyanye kokweto, mokaka mano muto le eya mame, le lonlome. Esi, wodomidi, kena finyenye, wodomidi na finyenye to Yesu, Kristo jina adokwi, le efe lolonu ufe ngechechelanu. Nuka eya ma wo, eya ma, to nyanya dijila. Pomi dongo, esi wo nyabe, ye nye de la, si li le edo kwisi lata, ma u dola deke me no anyi o, naneke kura o, ma uko, ela Elohim, ame si li le edo kwisi, naneke o, nekbe eyama de kahon, ke le eyama me de la li, enyo, uka dege wala, naneke me buode, esi wo nyane ne mala, eke ma, enyabe nyenye gama sile eyama me la dronane de tame droda si watengu ade ekema esiwo wonene ma to nyanya di mela ekpo afi eye wo kpo amede si ade si alo aho asia eye to asia wo mela egblobana be wade asia la monu de kasiji matengu awelela anyebe nyemuto maba eye masumutila ato amepenu fo dade eyamachi ara kude eta alebe matengu asu amesi wa subo elabana enye mau nusi wo subona.
Then he came down and taken upon himself, and while he did
Allah
that,
di baka chodo edo kwichi eye esiwo wo esiala ewe bena watemu ade mi amesiwo tibe ye wa kpodede ni ponu simejibe magbloa to nyanya diji mawuse pe manosito amesi nyanu okata la kpo alavila eye wowu alevi sia hafi odo kikia megome anyi eye wo ngolo wo nkode alevi la fe agbegbaleme ke ekpo satana fe beble nusi wa tengu awo eye ta ngolo wo nkode afima eye wo gbolo bena antikristo anye konyila alegbegbe amedo fi alegbegbe amiade si nyongto amiade si jiadangumto amiade si nye konyila nto alebe waflu ametati awo gonga ne elebobui.
Impossible because her names were foreordained
in the foundation of the world. God chose them and he 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 chose them. Eya nya nusi wofia apa hamala hamala de titre no fe hafi wodo kikia magoma anyi asima mau le fa kula la fa baba sa sawa mala no fi chim no jiwo kanya nusi na ba wola ena titre no fe wo de eya nto fa nti la me be na nye nyonu le afa me be na nye agbledela be na nye mau nya glola be na nye nya glodila be na nye esia alo ekeme enna chitre nofe wo ale esime mie tole egypte ayo nyigba nchifa to kokwe wo wome eye wo nyiro mide ngbedodo nyigba nchila elabena maufa ngbedodo enye kokokokwe efoso to tane kukwe bla to blobe niga wanu si ave maufa gbogbo kokwe la o amesime otre mianu levasere miape kokogbelaji.
Then God having predestinated the church.
Ele mau esiwo do hamiadila eglobe ketukowo kata ame million tefe million wole anyinoge siwo asokonyinyi toe evo wa fluo ame de kasio male fufuge ola wawe anye ame siwo vadong bedodo nyigbalachi ame siwo afio do kike megome anyila wo ngolo wo fenko wo de alevi lape agbegbaleme eye wo vang bedodo nyigbanchi hele chicho pomle echi ame gede wo le vofombe yo gbona nu di kokwe woge ame gede wo le vofombe bokbokokwe anabe mia mia wonane si akpengu na mile ame wo gbo ame gede wo le vofombe wafa afi eye opololoto akpobe wofa avi alo daga alo wo apelika alo wo apeto avakpo mina magblonya kuda mtu ade nguna mi yade yi hati miawenu mtu ade no anyikpo enkwenye David eye esime mawu upe nubablada kano filisito upe anyibanchi eye ukwe gwe de tasia damchi eye nyitu chichiwo no wo hemla esi David po esi akbona la edo awulegbe suyade afudu dogo yi afima jo da afawode yame no potim pokhlan no lidom khno potim eye wo duwe tipo ke duwe ke eye asinye Israel fe fiala eye sura kponu to fresenu ekpobe enonu wom saganto edo blui bukangtie de wo atemu agblobe amele ikwe da le afima alesie wole nu womi kele afowo tamde yame le kutim pokhlan kele nu wom nanama bukangtie anye tagbo egblene kele zama ma esime wo gboba afemala eglo nyagbesia wo togbibe cho elenkwe domem cho wo sinye fia sronye le nu wom nanama le khekhe lenu wom nanama
David said tomorrow I'll do better than that
David blobe eto maga wowu nanama e amaga andokbe de menyabe nge apeto melege dum na wa
crossed over
eto tola andokbe to doni gbalachi enlobe amarokulele katakple kheme pedi fofo wakata ji tue gba mebe mbablada kala trok bonade e yang tope tuma Hey, oh, Mark Blenau. I'm at a level form, not go for quay ho ho. What of a form bear? You have a phone player at the year. What of a form bear? I'm at a back blobe. Aso, ye hang a de ye do lao to my third car. What of a form bear? You have a hammer, remember one, you know, you all a Jesus Christ of uncommon. A labana, wole, mukbemle emu. Oh. Ami ade globe le be ma gugo nyanya foka okwe ela bana ma globe ma unya le amenyonro le Jesus Christ open kojingu nye mele wo gugo ke agwe o mele wo chimdechi ela tefe bana mele wo chimdechi eya yenye biblia nenu simi wo etosiba yime jochi na wo wola nipo nu si wo gemi ala etosi bona lada ko nene ma echebe wo gugo nikuya ni yi asoni la chiko sepa ade kemeline o ela bana Etso afeto lagbo enye mau ninyanu si mau wa mau ponu so tifo egbobe David enye amede nyento nyejinu umeke David o enye afeto la fesubola elo afeto la kejitwe alegbe jitwe gbo eme o gukeke megabu efe bubusile enwo abe amegbeto ene nu o yikuya abe alesi megbulo le nye gbeda siya me nti siya la nye lomo vomo akba mena nye tibe sol adena siya numi nye di sol to bibla suku ademe be wakbulo nami alesi jebe miya uwo miya fe mawu subo subo la kple alesi miya wei ema la enye yodan fe akba keme akba siya la Bokbokwele ameklom, le afisiala, ele, difofola godo, le afisiala, metode kele emena nusi wosusuna o. Le afisiala eku, eye woto wo akbe la de Kristo meto, eye wotren wole, le bokbokwele ame, metode kele emena o. Ele akbe le kana, atengu adubli sinyo, Enyenu owo ye ye le Kristo Yesu me eyina de ngbedodo nyigbala chi godo madon ku chi be me chitre de gama nothing to Collins pe bla ton ade wo enye si eyiyi si me o metu hamasia hada o enye agbadom takpepe suade sile koname nye takpepe gbantola menno nyanyu de kasia gblom de kasia tututu Kristo pe kasino nu sima jochro mali o nyanyo le Yesu Kristo pe nkome esi emie khonya de siade jisebe enye nyatepe popopokwe pe nyanyo mau medoyo mau pe nusawo aba ale simele gbefa demi fifia enela nye metrole asibige de kaha Le efe de kem me o. Mau gade esiafe gede wo fiam. Eata, anye alesi wole edem fiam la. Deko mele echi him, hele echem vey. Mede le nu sili tala mekpo o. Deko wo yiji, le gede tompi. Me titrede afima, sime ame, abe, alafa, aton sinu wo titrede tola fe go wochi, le hachim. Le yordan tofu wo tola, mede nkube makpo kanan jijo nyigba nye. Fisi nye kesino nuwo le. Bekakbe, mado lamasan futama akpo yayira mafo. Bekakbe, makpo fofo nyefe, ajujo le ekome. Esime woto hasi ajijila, makpolo mutuvia yinade toa mebe manyroen le afima le apeto yesu nkome. Mekblobe, difo vito fofo, esime, makpolo mutuvia siakbona na wode epe mefufuchi. Mutuvi sweko nye nto menye. Epa foto le asinye la feme. Mek blobe, esime, mele enyurom de chiyame. Apeto, de eme fufu siyachi le Yesu Kristo maupwe vila fengkome. Wola, yue funkple gboboko kui. Eye le gama melofola, nane de asile yali ade ngu. Eye nwanye kem le totrom jigbona. Nke le tivi ke klela tode afima. Afima e kekalis ma si kpomye le le foto ame la todo tututu. Afima e wotoro. Esi a yide kikame kata keke yi kanada kpedo. O globe, nukunu keke liade dze le nuto me baptiste o sofwa de fe tame. esime wole nyonyoro wom nkeke bia da over yi esime doctor lam samfa gbonye evo menya na neke kude esiangu o eye wo foto ade venam esike le no bi mutu ade sile afima fifia de foto ale asiwa de bibla la le gbowo le afima fifia ele wo agbala mea esogbe foto ade le eme nye hebri desi tagba de gbe na mau Alessi, tututu wono anyi le hyob pe nkeke wome afi ova ngolo biblia gohan. Mawu le pe nyenye eton wome, menye mawu eton o, mawu de kal nyenye eton me. Ofo fi kple gbokokoi, to pe eton si wome mawu wotole, menye mawu eton o. Nyenye eton ke ele afima. Esime aman kutama, Dr. Lamson, Lamson pe biblia gomadede, esime wogblo nyama ngdi mala. Esime, megblo nyama ne la, megblo bena, nuka enye jesima, egblo be, eye enye mawu fe jesi gbadegbe, le hebri me, mawu deka, le nyenye etome. Megblo be, sigbe fofo, fikwele gbogbo kokwe enea, etote, ke etone fe kofi kulu la dadi, ekpom du, jene, mekwe sebe eno afima, leo. Egblo be e xonu majisia megblo be pakple nye chikata egblo be etofie esime titre de wota kokia mala novin to brana mekpo ji menya onya nyama nye mekpo esia kpota le america nye denyi gbanji o egblo be america to sia o menya o pobi blago ha o de kasi onya la enye wo pe koma ha tsonko o menya afisi wo titre ro go ha o Ebe, woman yana neke o. Eglobe, yake sime me chitre de afima etofien la. Ebe, meglobe, azon avi untu jene. Melenya siya glonkle, bubu kwa kle, lolonkle, esya utabwi. Eglobe, meglobe, elebe mananye nyaklondi la. Yake, esye mekpobe, ekone sena bena fufo fi kle kokokokwe. Menye mawu eton o. Enye, nye nye wola. Ale menye be, enye mawu fe nyaklondi la. Nemenye nenemu wola. Uma atemu ade, afya wo, nenema o. Eglobe, emma inye jesi deblibu. Ebe, bede, nyeme, ebe, menye de kanye nye to wa. Eglobe, bede, amega, nyeme nye de kanye nye to o. Mekho ma uji sebe, enye ma ulu sankatanto. Eye, nyenye eto awo nye, do ofe o. Si wo mamawu no agbeleko. Eglobe wa yira wochi. Eglobe, bede kala akwa wo hude anyikwa lennu mata. Gake, ebe, nyagrodi la wo kuna kukoko de wo fe nyata. Eye, wo globe, eyata, nanen nonenema, ne esiache apeto ngu. Lamsa biblia fe gomadede. Oh, enye nyate fe alegbebe. Zinenye, abe alesi maglona hamesia, abe alesi Samuel. Bolo, afi wo tia sol ene, afi, na do ayi, na do komarato nkode me azon, eye, na blado kyo keng le koninyade, fumevi me la, nuka nti, ma nabe gbogbokokwe, na klo wo, umaha. Nuka nti ma toma wu, wo wo klo le, eye, na nabe eya mana yira wo, eye, na nglo wo komarato nkola be umaha, azon nye mele gbogbolombe, me ganye, hame deke fe komarato nko, me to o, tengu no de siya de sineti, la me fa. Ema legbo wu. Gake mele glom na wu. Abe amedeka kolia ene wu. De asile kokoko kwe. Na klo wu. Wu la. Kle biblia. Eye nusi biblia glo la. Wu. La we. Ma wuna ira wu. Eye azon mele la e ititiare. Nyemenyane amede le afisi asile la lambe. Ya tokbedo rame ta flu. E lame. Wadokbeda de ye ta o. Ne. Woli la. De wako upe asi ode chia. Amedeka eve, eton, esogbe. Ikata miliaba afisia, nemi atitrede afisia, ekema, nemi elola, le yi siame, eye, nyadokbeda, eye, ekema, nyele. Nyemetibe miyajohade o, metibe ma wonubu buade le sekwa nu le afisia, afie, miya, miya unu. Amene nye lona galatia to upe akbala kekle. O, efeso to medibe magblon. Azon kurak befye la, nye le gegege de utrenu la me. Eye, emmekbe le kosirak be unti la, nye gede khamia datade efe titreno fe me. Oh, ne, doma him ya tengu ado esiakbo le kurak be sigona fien. Na, mi amesio le chef afisia, khamia datade titreno fe nu. Afisi nye, won no fe, amede siade. Alesi, wo yomi to vihokome. Mau, homi sufio, nyenge fio tov, ikichime. Wo homi sufio, kadamide chitre nopeto bopokokwelachi. Mikwa, wadometo de siade wenye hebrivio, le esime wot sotola. Yake yoswa man anyigbala, keto amesiame epe anyigbane. De dadafe nyakboglon le echigbe, de afisik bopokokwe, glonne lanu. Mikwa yakobda, esime wono kukumla. Nyak blondi la sifeng kukba. Rebe afo dade abajik blobana. Mi keva mi Yakob mtuvio. Namak blon afisi mi anolen keke mamleo jila nami. Mutiko kwe. Oh, mnyabe matengwa te saga. Ama watengwa te saga. Yake, oh, ne deko mianyaka kakade jila. Si le to lem le jime. Mi tevane ma klon afisi mi anolen keke mamle ou melana mi. Eye, ma te wato ngonglo de kama. Eye, ma to anikba, tata, le afisi yudato le ekbe. Ke ma defia mi be, wo le afisi tututu, Yakob glo. Be, wavan no, len keke mamle ou chi. Ke omen ne kbo ou, le afima. Omen no tefe ma kbo ou, vasere esi wotrok bovato dame. Adrelia, akpe de kalafa sheke blane vo adiame. Zansime, apetope dola tenam, le afima. Te fonu to dogbe siyanguti. Ken matengu ato asya fiyami. Esime wo bova anigbanye yechi. Wo jete fema wo tututu afisi Yakob globe wava nola. Ke afima wo le wo no anido ekbe. Oh, oh, miato, oh, miato, miatede afengu nkekede kato evo. Milonoto, nyele dolema. Nama nyene nemu wola. Nyatengu atitrede afima ko de chitre nonota o. Nya novingu tu menye. Mekho dototo ma ubobe. Matuk berade dono uta. Menye abe nye. Abe ngusela asinye be ma yodo o. Mele asinye o. Yake ngusela asinye nak bedodora. Abe ale si meglo ngunti siyala. Nane kemeno David si o. Nekbe akafosu yadeko. Yake ek blobe. Menye anusi esya atengu awo. Nema ufe ngusela echi. Nikuya, kutudura suede kule asinye matengwa wade miyata, ple nye asi obwe ma dade miyachi, yake menyanu si khosede ma uchi awo, awena amebubu, awena miyawuha, miko esi aji se, ason esime, miyade afo, avango, atere tepea nguvye to u. Ason nye menyaw, benya wewa wado u, nenye be mabdiato, novinye ngutu bobe wava afisya, eye wato ami asina u, u, dena lon, awa osia novin tu nevil, mabdiato hamelakbo, Ne mialon, abobota legbe dodora me. Ason mi don kuti, pasira si va yime. Esime me chetole, kasto mi matala. Matengwa tonu si anu anna fa. Ne anyebe, ne ameade vak bonye. E da aside chinye. Ne nye, de makbo ameade wafak bonye. Sike ma wira be, wakbede ngunyela, makbong ngejele ngu. Nikata miyele se semfifia be, ale si meno se seme ema yene. Miyele se semfifia be, ye woti be, ma won. Nami tututu abe, ale si nye ha meno titimbe ameade na wonam ema yene. Ma wuna galobe makbele nge to ladi o. Nabe e siya yila, de diga te ngunye ha, afisi nu te ngunye le. Ne, edo afisi. Bebli afye matengu ako aforeka le novyak bohan. Namayi, el labena, magava dogo miyadometo de siya de ake le anyigba maji afima. Eke ma minyonu titiwo, mutu siwo gatiwo, siwo bakenken. Miyapwe tada fu khele vofom. Eye, miye de klu 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 sigbe sepofo. Sike, te de epe ku swe de go. Ale si epe tode de gena de kadeka. Eye, wolwa khela enela. Nenema, miye de klu klu klu. Menye nenema. Ele tefe. Deko, eye ndeka sita miye tibe. Miya gate fofu ano anyila enyebe. Ne, miya klena ma ufe unti kokui. Eya ta esi futola dato mi. Fifia kek bami gudu gudu la. Mekbona kple ma ufe akafu. Pak kple khose. Kple nunana si ma unam. Esi anye nu si mekblon. Bene miya se egome. Mebena, nenye de Petro gede emeko. Alo do me tobu vwade. Mekakblon ene ma u. Me hiyabe miya dukberade tanye o. Gede emeko abe alea ne kekblobe. Abe nanyonu siya ene. Ebe, wenye novinyonu ale kle alea. Ale ke woyona u. Novinyonu hovat. Ebena, wenye novinyonu hovat, enye koseto, novinyonu hovat. Ekwese, enye koseto, ekema, miekpo, ekpo jena, le xoxoxe ya yira ukata me eke ma maglobe novinyo nu hovard nu de siade adodo ezonjo oh aleke maglobe ma toli ma to apa maglobe apeto elebe wa fa magodo elebe wa fa magodo eye ma susube enyo amowo asusu nanama ke esime me fabe ma to gberade ota eyata nanama nwale mi kpɔ nu si gblɔm mele a eye mele tsitre si geɖe kele amewo gblɔ bena o nɔvi nyɔnu vevie ɖena lɔ axɔ edzi sia o ɖena xɔ edzi sia aƒetɔ o mawu wɔ be woaxɔ edzi se nabe woaxɔ edzi se o taflatsɛ ɖena xɔ esia azɔ a menye eyae ma o meto ma ŋuti meto emawo ŋuti xoxo magblɔ esia ko be nɔvi nyɔnu ovard xɔsetɔ nenye a eyae menye esɔgbe Novi nyɔnu Ovard ne xɔsetɔ nenye la ekema enye domenyila na nu sia nu si le mawu si ke le eƒe asi ta ko nyikuya mexɔe se nenema medo kakple nɔvi nyɔnu Ovard to nye asiwo dada ɖe edzi me yesu megblɔ kpɔ bena mido gbe ɖa ɖe wo ta o egblɔ be woada woƒe asiwo ɖe wo tsi ko nenemae ekema ekpɔ dɔyɔyɔ ate ŋu agblɔ be nu ɖe sia ɖe aɖɔ ɖo nɔvi nyɔnu Ovard ekema ate ŋu adzo yi aƒe me eye wo lãme ase mawu nayra wo woe nye nɔvi nyɔnu hapton xɔsetɔ nenye alowa enye domenyila na nu sia nu si wona la mawu nanɔ kpli o nɔvi nyɔnu hapton ke yi aƒe me eye wo lãme ase azɔ yesu kristo eyɔ dɔ wo woe nye nɔvi nyɔnu slota emae nye woenye ame si ta mieto gbe ɖa ɖo le dɔyɔƒe enye xɔsetɔ ekema nɔvi nyɔnu slota domenyila na nu siwo katã miebia la nɔvi nyɔnu slota kɔ nu si ebia la tsro eye wo lãme nasẽ mawu atoe na wo nɔvi ŋutsu tsene exɔe se be mawu atsɔe na woa ke aƒetɔ mawu natsɔe na wo tsene nu si tututu nebia la medze si o enye xɔsetɔ nɔvi nyɔnu medze si o srɔ̃woe nye sia le afi ma eye nye ame si ta medo gbe ɖa ɖo le kaƒomɔnu gbemagbe meɖo ŋku esia dzi ɖaa nye mete ŋu yi takpekpe me le solsa o meva takpekpe eye aƒetɔ yɔdoe hedoe ɖo ɖe takpekpea ame bubuwo ƒe teƒe etsitre ɖo aleke gbegbe esia nye kristotɔ ƒe nuwɔwɔ nɔvi nyɔnu mikuya eya hã va ɖe ame bubu ƒe teƒe exɔ mi katã ƒe teƒe enye xɔsetɔ ta dzenawo katã su asi o na nu sia nu si ŋgbe mawu do menye eƒe subɔla eye le yesu kristo ƒe ŋkɔ me la metsɔ nu si ebia la na wo va nɔvi nye ŋutsu nel mawu nayra wo eƒe dɔme nyoglo ɖo ɖe gbɔ o xɔsetɔ nenye menya be eyae nenye mexɔ se be mawu ana nu sia nu si nebia la wo elabena enye xɔsetɔ eye abe eƒe subɔla na wo ene la nɔvi nye ŋutsu le yesu kristo ƒe ŋkɔ me metsɔ wo dzimedidi la na wo heyi ɖaxɔe mawu nayra wo nɔvi nyɔnu bruce medze si o dɔnadzikpɔla sue ma si he dzime nam etso afi ma le dzidzi ƒe amedzro dzeƒe be nɔvi dzi alo nane nenema anɔ tsitre na ame bubuwo eye nuka nye wo dzimedidi fia sia tso fofowo gbɔ na ɖokuiwo fia sia eke ma futɔla lé wò ƒu gbe ɖe afi si dɔkita ƒe asi ma te ŋu ade o gake megbɔna dzi wo ge kple akafo eye le yesu kristo ƒe ŋkɔ me meɖo akafo la ƒe dada ɖe kpekui si xe mɔ le ayikuwo me ƒe dɔléle ma esia agbugbɔ wo vɛ na mawu va eƒe aƒe me miebia wo to yesu kristo ƒe ŋkɔ dzi amen wòe nye ŋutsu sia ƒe fofoa amegã xɔsetɔ nenyea akplo le le wo akpa ɖeka aŋɔ megbɔ eye le wo miakpa dzi exɔe se be mawu atsɔe na yia amegã eye abe eƒe subɔla aƒetɔ ɖewo ma hi asisia wo gbedeka to so sin gedewo eba afisia de tamedo do adeta nana liwa wo tene efe chi petiti la fufu esie melegbe dom da le yesu fo nkomme be na we amen mega kedi o aklolwe ma atujo fude de na wo le wo angoma afima eye wo lamana se mauna irao
You are a believer.
Enye khoseto, manya na ma. Enye khoseto. Eye, enye domenyila na yayira siawo kata. Akbenawo. Fofo mehe amasia no vi nyenyonu va do pefli la me. Le mutiti atiti na tututu. Eye mehe govena wo to futola fe gati ome le Yesu Kristo fe nkome amen nene ma pepe wano Dawa wade jofito me oh apoto le sima de tubisia le titre de afisia sigale pe so ngenge mala melegbe dom da de eta eye jofito si wole be wade da la eye wado dogui kena efe agbe kotuya wenge mia fofo eye me tije gbedodora pe jode e jite afeto de jofito ma jite me do gbedodora siada le yesu kristo pe nkome ne yi da fo Jofito ma ayo dojuro le Yesu Kristo pa nkome le bia esia le. Amen. Enye novinyonu gifts. Nenema tututwe. Wota diku le bonye. Enye koseto. Eye enye domenyila na yayira siyo kata mauna. Novinyonu gifts. Apeto me kuleve na wo. Kule akafoso esia. Sine nam abe. Ale si enna akafo dawite ene be wato a jofufu apa ale wongu. Eye na futola faklo ale ade dola. Mevona o. Etona akafo suwe make klona jata o kule kule sisi blisi odo. Eye ukona ale magbone. Esi anye kosefe kwe dodora. Eglo nambe ne mana amauna kojinye se. Eye. Madi ani kwa de la, mekla na vinyon mugeb, bwe fien siya, me datue le futo la pe asio me, enye, uwo ale, me tre gwe va fufu la pe la rame, le Yesu Kristo fe nkome, amen. Na vinyon u lo we, vuka me mamia do, eye enye koseto, eye enye na vinyon u lo we. Domenyi lana ya jira wukata, eke ma fufu ma u, Majije gbedodora sia fien sia abe esi choma ube akafula me ene e novinyonu lowe fe vukame mamia doji. Eye eneva mechirobe eye yibubu si doyola naga hojije na ube vula ne watro akwe aglobe ele nonome nyime azon nyanu si ewo esia le Yesu Kristo fe nkomela etuene. Amen. Etrombe fofo nyana no afisia fiensia be matenwa dogbera de eta fifi la azon matu de tohata mase egome fofo ti fo vito ntu siji ntu fisia alaba wola anyi gbaji afi fiensia le eya mata eye yengto fia pe titi wo be watro ye fofo agwe tokeke nu fo gbeji le fikiame ahamula o apeto mele besia domra kple khose kple musa eye kple musa kata mato dakpezo zwesia apeto yesu fe nkome mete do de aposam si chonuma sile nule gama eye na wajo eye na watrokbova la halame tichele yesu fe nkome amen.
Thank you Jesus. Blessed be his name.
didi le mewo be ya xɔ esia ele be nava anyigba si dzi ŋgbedodowo katã le la dzi ke azɔ aƒetɔ ŋutsuvi sia la ɖeke wòtso tɔ la te ƒu asa ɖa anyi ɖe gokeme tsi evɔ yɔrdan gadrɔ ɖe etsi eye mɔnu aɖeke meli nɛ be wòatsoe o negbe ɖe etamɔ nɛ abe ale si ewɔe na yosua kple na israel ene ke fofo me le bia wɔm abe wòsubɔla ene be nana be mia nɔvi ŋutsu vevi la o mawu nabe wòage ɖe ŋugbedodo nyigba sia dzi ŋugbedodo sia bena le gokeme tsi la abe ale si wokɔm ye nyitsɔsame ene la gomekpɔkpɔ nasu asinye be makpla asi kɔ nɛ eye mawɔ atu nɛ le anyigba ma tsi agblɔ be nɔvinye ŋutsu vevie na wòava medzro aƒetɔ nabe wòaxɔ mawu ƒe ŋugbedodo la si nye gbɔgbɔ kɔkɔe amen. O aƒetɔ na ame sia si nye nye nɔvi ŋutsu lɔlɔa asi sia si nye dɔme nam hewɔ nuwo nam fũu gbɔgblɔ mele eŋu o exɔe se heɖo xɔse eye futɔ aɖe le titim be yeada dzo xɔnye sia sukli eye wòle bubum be yeate ŋu ada dzo ŋutsuvi sia gake metia yome gbɔna megbɔna be maxɔ wo ŋutɔ tɔ la gboe aƒetɔ esime meda akafukpe sia hetsitsie kple xɔse le yesu kristo ƒe ŋkɔ me nye kpe la lɔ sukli ƒe aɖuɖɔ vivi dɔ ma nɔvinye ŋutsu la trɔ kplɔ wo ŋutɔ wo ale la gboe va alaha la me fofo le yesu ƒe ŋkɔ me amen. O aƒetɔ mia nɔvi nyɔnu la nya be kpekpeme sɔgbɔ sia ale si dɔkita gblɔe la ye nye nu si awu wo pɔn ɖe sia ɖe si dze kpekpeme la dzi la ɖia ƒe ɖeka kpɔtɔ le ale si dedienɔnɔ gadzɔdzɔ ƒe ɣletigbalẽ gblɔ la nu ke eti be yeanɔ agbe na mawu ƒe bubu kple kafukafu eye dɔkita aɖeke meli si ate ŋu awɔ esia o fofo mawu esia le wo asiwo me eye nɔvi nyɔnu bel nye ame wɔnuteƒe eye wònyɔa dɔme hebua amewo ŋu le dodokpɔwo me ne wole eme tom eto dodokpɔ deto geɖewo me meva ɖe tafia sia aƒetɔ meva be makpe akɔ kple futɔ ma le afi ma mewɔ alɔnutsɔtsɔe si katã matsɔ ɖɔnue la ŋudɔ le yesu kristo ƒe ŋkɔme meda xɔse ƒe kpe sia futɔ si li la vevie ne yi ɖakake dzro eye wòasi dzo le egbɔ eye wòate ŋu akpɔ ɖɔɖɔɖɔ le gbedamawo ƒo kple gbɔɖeme ƒe tɔwo nu to yesu kristo tsi amen ava me nɔvi nyɔnu bel megake ɖi o.
And he's blessed me so much. And I love him better every day of my life. I know I'm with, right with the Lord. I've had it. If this ain't the Holy Ghost I've got, I'm still on the altar for everything he's got for me. And I'm going to die on the altar.
Novignonu Spencer. Madongui Kakadejito and Novignonu. Makwe Senanama, Novignonu Spencer. Amen. Amen. Mese eme. Viwowo ele teƒe. E aƒenɔ. E amegã me. E. Mi katã mienya nɔvi nyɔnu Spencer nyuie. Eye mienya ale si eya kple nɔvi ŋutsu Jess wonɔ te le nusesewo me. Gake ne eva to hame sia si le afi sia me. Ne metsotɔ yi gokeme dzi la, womagava nɔ tsa ɖim anɔ yiyim alea tɔgbe o. wazu soheu oh novin to chess ne de koma minyai ekema mikata minye alesi tete tete enyado egodo le afimako naga trozu de tugui nyakpo make eye novin to chess agazu de kapi mau do siang benami azo kwara majibe maton fafia soya de ko anawo asi wonya ba wenya amasusue si le afisiata majibe matwe ana elabena manya be mutubi si anya fiwo soe chali etibe wa dogberade eta majibe maglo nya de kasia de khlele ngonglo o magbo afisi bibla glo asia lea paulo glena roma fafia nyetele ngonyo samuia Eglona Roma Tola, Esime, whatever Yila Akuma Bay, a weirdo qui, the Philippia Fima, a ye sima, one of Gahome, a ye, a new Bahuuna, Gahola Huhu. Eglobena, for a potoy, so Christo Gisse, a ye, workplay, what happened yak boda day. Then ye sang as yakwa, workplay, what happened, as on me po. Na khosele mi asi sobo khana de de popona mi antola de mi atengu adu khose sobo na mi afa afela wa mau le moda nula le ewoge ke apeto mele de dom dade novinyo no space akle novinyo to space atafiesia pena evi de sia de wo kple wo fi o kata wa va no afima le jijo kple nti ko ko enyi gba maji afisi dolele alo amaga ku ku ade ke maga no o nu ka ka alo je de la me fu ade ke ha o eye agbe su esia kata abu asu bra ku ku sinu va yina ko na wa ko esia juru eye na fi o kata surangutu kple ko lo lo to o kata kple amesi o kata lo ne kple amesi o kata wo lonala na wono afima takle le yesu pe nkome amen mauna yirago pebla nyi vo efe tututu abe alesi kikiam legbagbam ene novinyo nu spensa Enyo, deko e sokbebe na yi ada tijo e kuya. Afeno. So woko se dade ya majiko, novinyonu spesa. Eye na tutola. Eye woklobe. Eye kakade jitwe, abe alesi mechitrede, atisi ale miyako fiensia, novinyonu spesa. To apa aman vavame makpo wo kle jes le lipol lagodo le gama sohe wo le lama same nikata mi ano dusim ano li dombe novinyangutu makpo mi epe sese lama kao ufo mau takataka le fudem nan nyonu visya eye doyoyo kwe asima gatengu akbeji o eye adeka kwe li nye nusile mochem yake meva de etafien siya meva gbo ufufo meva kele pia wombe na drotupe sijebe mele datake nabe wajiche tututu ode dako sile epe vudome la jitututu nabe kakitora siya le yesu kristofa nkome na fuchakataka ma ne wankake yaba yaba aklo alesia ava maupe langife amen ava mkwe lolo jifo mau na esia na vame vya atensia wawo jibe wakpodede ese novinyonu dalton feda sedidi makure vya nyonu vi lolo angu eji vya atia wawo vye fofo na wakwa wajro na wadogo eyama le anyigba machi afisi zamedona le o eye yesu kristo pevu nakpo ota ahachon akwa wachi amen na kwa wajro novinyonu eye inge nyegbe dodora mekwa jiwa se aneke meli atengwa wewe Bebli o wona nane wo sile abe o nane sile abe a cetamine ne enye cortisone nene ma oyona ne numa numa awu wo ple ana wo vu na lolokan gake poda nikuya kunu pepe dola le abe chata sile ale kesijo ene azo Kuka akafo atengu awo. O miato. Yataka ade. Lebetem. Jokle alevi. Alevia jojine. Eata. Esi jokle alevi la. Yake David to akafo. Keti eyome. Yikuya azo milen kure engu. Pe atono esi. Na ose. Le eyanto me. Efe akafola le efe asisiame ye ese ui e ya enge madamadabo elebe nananacho mina miatie kunu pepe dola yoma efien siakle kododora sia mauna tue na ujuru ejibe ya konyonyono le nkwa chia wejibe wa konyonyono akpena onofinyonu menyebe mua enge mata o le esi Azon, nan numa le bibla me bena fofo vi kole kokokoko la, ma makho eji se, ma non anyin kuli tututu non vinyonu. Nye nye ma di be, ma to fofo o, ma ma di nene ma ke, nye ma lon ade, ma ma va, do nyangunde eta mikuya. Eye, ele nambe, ma gule tututu abe, ale si esia gule ene, menye be ma to fofo ta o, ke bombe. Madi anukwareta. Azon fofo mieva epe lono to obiage esile unukwepe to eye le afisiala edibe wakongengro le apeto yesu kwenkome. Elabena emma inge mwanu eya inge agosi ovu. Afima e yosua vumodo si sotola yide ngbedodo nyigbanchi. Ome vumode tepe eve alo eto o de kako ovu. Petro le Pentecoste nkeke achi zikpanto si oko ghamalangu la efu modi globana Petro le miape jiome miadoma amesiame ne wanyromi le Yesu Kristo pa nkwachi wama trona le mode kamachi kpo o amede siade si toto dengbedodo nyigban la chi odometo ado no akpapa chembe yo watotoa le toto febubu le anyigbeke eye Paulo glone bana ekame wanyromi do Afika e miele akpapa chembe miatoto ale eye wo globe le anyigbe afisi Johannes fe nkule e globe enyo Johannes la de ko ofia asi eyi yila kple tefela eye esi wo se esi ala wo nyoro wo le toto fe si che eye wo totoa da hobobokko ko fe wan na wa fama na mia no vinyo nula kple efe amelolo awo le Yesu Kristo fe nkomme amen Nothing to lel. Oh, nothing to. Ema hoi ifiade jijom mauna yirao miele moji yinang bedodo nyigba ji fifia de oma hi mato asi emaji amene ni edron kochi pena afi wa drop pes mo spot ro sia chinam tetila eye nya esimeno akpadem gbedaka kple ngutwa de le tome alo tame maha Eye, meno akpa swelem, eye, gbokokokwe la vachi nye. Afima no, utusia nye, yego wada sefo, eno anyi. No vya ngutu le, afiade le afisia, bangut. Ele afiade le afisia, amesie nye nye apolika, esia nye lil. Eye, amesia wonye, yego wada sefo. Eye, woblobe, bedeka esi nye no, akpa dem le afima, esi ngutu visia vatro chimela. Meklone bena nane le epe akbeme, kle, Nusi wonye jo, ple nusia nusi kude engu, nusi ke pifi lako wogbule nam, eye pifi ako wode esiada le epe akbeme, ele tepe nude siade si wonye la esokbe tututu. Fofoa nye ame singe nukle la, de papala le afisi afien siya bili, ke eye akle swa siya wongyongyron be, wadi dasele Yesu Kristo pankochi le tivela me le afisia eye ngutu siya no anyi de bonge bedeka bank afika nele de wole afisia fien siya megbe le tukuji eye mieno akpadem eye novi ngutu nye ngutu viswe la wu mesusube ewu adadivi nkeke aɖewo va yi adadie nɔ titie la dzi adadiviwo sɔgbɔ ke ekɔe eye wòge le esi mesusube megblɔ be aƒetɔ le agbe sue aɖe fɔ ge ɖe tsitre nkeke si va yi ele teƒe alil esi míenɔ anyi ɖe ego ŋu eye megblɔ be esia nye ale aƒetɔ gblɔ esi eye míeda ƒo zãblibɔ la katã ke míeɖe lã aɖeke o le ŋufɔke la míenɔ ƒu dam le go sue aɖe ŋu age be míaɖe akpavi aɖewo wonye tɔmela sue aɖewo eye nɔviŋutsu li la ati legbe aɖe le esi eye wòna akpavi sue aɖe mie ƒu gã ma si le esi ʋuu esime wòhee dogo la ka la katã yi eme ƒu gã aɖe si akpavi sue la mi ɖe dɔme eye esi wòhe tokoe la enye dzizizi nɛ be wòahe eƒe dɔkawo kple nu sia nu le akpavi la me dokoe ɖe xexe be wòate ŋu aɖe ƒua ke ɖeko wòhe ye katã dokoe elabena ƒu gã la ku tɔmela la ƒe dɔme eye esi wòwɔ nenema la etsɔ ƒu gbe ɖe tsia me ke eƒo tititi zi ene alo zi atɔ ye ma elabena eƒe dɔkawo kpakple eƒe alɔxata katã do to nume nɛ eye wònɔ agba sam le tia ŋgɔ le afi ma anɔ gaƒoƒo afã si nu ke gasagba yi ɖaɖo gbe me eye menɔ anyi ɖe afi ma nɔ ƒu dam eye kasia gbɔgbɔ kɔkɔe va gblɔ bena ƒo nu na akpa ma megblɔ be akpa sue yesu kristo gatrɔ wò agbe na wò ake eye akpa sue ma si ku ɖe tsi ŋgɔ la trɔ ɖe eƒe axa dzi hedzo ʋu ge ɖe tsia me kple du ale si ko wòate ŋui nɔvi ŋutsu lil kple nɔvi ŋutsu gut wonɔ afi ma nɔvi ŋutsu lil gblɔ be nɔvi ŋutsu branam gɔmesese le esia si nam elabena meƒo nu na akpa sue fiɛ sia la ɖe mate ŋu agblɔ nu si egblɔ la na woa egblɔ be esime wòhe dɔkawo dogoe le eme la etsɔ ƒu gbe ɖe ga ma gblɔ be eɖu mamlɛa nu sue nenema tɔgbi etsɔ ƒu gbe ɖo ɖa egblɔ be nye gblɔm wòle eye megblɔ be o nɔvi ŋutsu lil menye nenema o nɔvi ŋutsu ban si le megbe afie la gblɔ be ame nenie le xexe sia me ame akpe nenie adi be yewoatsitre ɖe afi si míele tsitre ɖo fifi la be woakpɔ mawu ƒe ŋusẽ woaɖi va awɔ nane tɔgbi nenema le gbɔgblɔ bubu me edi be mexɔ se be mi katã miele sesem le mia me abe petro ene enyo be mianɔ afi sia miatu agbadɔ etɔ̃ mikpea ele teƒe azɔ nɔvi ŋutsu lil wotsɔ gbɔgbɔ kɔkɔe sia ami na wo azɔ edzo le egypte ayo zegoe la kple xexeame ƒe ŋunyɔwo katã wotsi megbe etsitre ɖe yɔdan ƒe go la dzi azɔ le tɔtoto le gama vɔ tetiko mawu nakplɔ wo ye lil mawu ŋusẽ katãtɔ wo aboyonu la enye si ɖeka ɖe dzitɔe la enɔ nɔnɔme dzi ŋu aɖe me aƒetɔ gake nye dzi trɔ ɖe eŋu míaƒe gbedodoɖawo tukɔe sesiẽ le afi ma eye nu si lé ɖi la dzo le edzi etukui memie ke azɔ zɔ yina ɖe yɔdan nu kplɔe yi ɖe ŋgbedodonyigba ma dzi aƒetɔ eye trenu le amewo dome bena le ŋkeke dzi anyi ma dzi esime míakpe le afi ma la na mase eƒe asi kple akɔ dzro wɔnɔ ɣli dom be nɔvi nye ŋutsu vevi dzesi eya ma kplɔ bank yie kpli aƒetɔ na wea papa kple dada kple wo katã nɔvi nyɔnu kple ƒomegã la katã nabe mi katã míagbe le afi ma aƒetɔ eye wo dome ame sia ame nayɔ fũu kple gbɔgbɔ kɔkɔe ele gbe dom ɖa le yesu ƒe ŋkɔa me amen ele exɔ ge nɔvi ŋutsu mawu nayra o nɔvi ŋutsu lil nɔvi ŋutsu ame aɖe le kukum le yɔyɔm tso didi ƒe ka nu eye matrɔ subɔsubɔ la na nɔvi ŋutsu neviel esime manɔ afi ma
great and wonderful day in the Lord. God has done some wonderful things for us today. My expectations are fully met. Let us stand together to our feet. Remember the service then Wednesday night. Be praying much, all dissatisfied, uncertain hearts, be much in contact with God. The time is at hand.
Yes.
Now is the time. Today is the day of salvation. God bless each and every one of you visitors and people from distances. Our prayer is that God shall give you journeying mercy back to your places of abode. Nice to have had you with us. And pray for us as you go that the Lord will bless in this place too. Our Heavenly Father, as your servant has come tonight to do the office work of thy servant and prophet, standing in between the gap, making up the hedge, coming to us with the burning passion of thy servant as baptized with the Holy Ghost and given the office of prophet to speak to this generation. Help us today and tonight to receive the message that comes to us, Lord, the exhortation to be prepared. Bless each and every one that goes from the doors of this building tonight. May the sickness that's upon us that we know nothing about, may your blessed grace and power preserve and protect and heal us and keep us until that time when you're ready to transfer us to the other side. Bless all the discouraged and disappointed, the fearful, and those who are weak. God, we pray tonight for a special visitation, Holy Ghost benediction to rest upon each wayfarer, each pilgrim, each stranger in our gates, each one who goes out the door tonight. May that veil covering of blood from the cross of Calvary sufficiently cover and provide. Heal us when we're sick. Keep us by thy mighty power. Anoint us for service. Let us walk in love before thee all the days of our life. And we'll praise thee for this, for we ask it in Jesus Christ's name and for his sake. Amen. And God bless you. And we're happy to have had you. Shake hands with one another.
Just dig a little more and all first thing on you and see about something.
Ale mieta xɔse ƒe kpe la ɖa. Ŋutsu aɖe si tso afi. Ale mieɖo gbedodo ɖa ɖe eyome le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Wotsɔ mlɔ afi ma anɔ gaƒoƒo ɖeka eƒe dzitɔ te mele gbɔgbɔm o. Naneke kura o, mele gbɔgbɔm o, eƒe dzitɔ te, eƒe gbɔgbɔtɔ te, naneke kura o, eƒe ŋkuwo dze tsi le takɔgbe, wodze anyi ɖe nyagblɔtia dzi. Esia gale sisi ma, nyakpɔ susuwo ate ŋu ava gbɔnyea. Le afi aɖeke ɖekakpui mawunyagblɔla aɖe, mawunyagblɔla tso dzigbe afi sia le Indiana la, enɔ mawunyagblɔm, edze anyi xeku le nyagblɔti dzi anɔ gaƒoƒo ɖeka ko esi va yi. Esime wònɔ mawunyagblɔm, edze anyi tsɔ mo anyi xeku ɖe nyagblɔti dzi. Nyanyuiegblɔla nyanye aɖe si nɔ mawunyagblɔm le dzigbe afi le Indiana. Ɖekakpɔla sia va heyɔm le kanu. Eku enumake esime wòle mawunyagblɔm le gbɔgbɔ ƒe amisisi te, edze anyi tsɔ mo anyi. Eƒe ŋkuwo dze tsi gbɔgbɔ do le eme. Wogblɔ be eku emlɔ anyi nukutɔe anɔ gaƒoƒo ɖeka eye nane gblɔ na wo bena woayɔ hamea me ne mado gbe ɖa ɖe eta. Ale meɖo gbedodo ɖa ɖa be wòagbugbɔe ve le Aƒetɔ Yesu ƒe ŋkɔ me ɖe nyawɔ ɖeka kplim le xɔse me bena esia mada taɖoƒe la fu o ne wòagbɔ agbee eye wòagbugbɔe ve. Mawu nanɔ anyi kpli mi va se ɖe esi magakpɔ mi kura gbe fie. Mi ame siwo tso Georgia kple Kasa, mi xe de nyuie. Mawu nanɔ kpli mi.
Yes. Being with you and worshiping with you too.